Kabu Record. Do research. Live on Touchable. Junior. Square. Pancho, Pancho, Pancho.
za ngombe
lakini usikapewa
usinione mzembe
ajali majaliwa
hebu amekosa ngombe
lakini usikapewa
amina Omari Bubulu amapozi kikuta kwa mingi maji Pancho, Pancho.